track list is at www.wrir.org. My name is Dowdy, and I'm playing songs from to mark the passing of the great Franco Luambo Macchiati of Leo Tupuissant Ok Jazz. 30 years ago yesterday, I believe, he passed away, and he is definitely missed. I loved his music for years and years and years, from the early 80s, late 70s when I started listening. Actually, I guess it was the mid-70s when I started listening to OK Jazz. So anyway, we're going to play something from the mid-70s now from OK Jazz. The song is called... Here we go. I forgot to write it down. How about that? Basala La Vie. One and parts one and two, and it's written by Wouter Mai, who we played a song of his in the first hour. So we get this to come up, we will play it for you.
Landa kabaninga boko na bango boko yokana. Lika kolanda boyo basala la vie ni bosona yo.
Kato sali kondimela basala la vie. Kebanda yo mama o. Kola ni okomi no kola bango basiba bunga zela. Sima doko ya kole la foto nange mo si mama.
Lika kolanda basho yo bali ya kankoba na nyokai. Boko ya koluka mindondo, fote na yo mama.
Kato sali kondimela basala la vie. Keba na yo mama. Ona ni okomi lokola bango basi babunga nzela. Sima doko ya kolela fote nange mo si mama.
Tika kolela tika koseka fote na yo mama. Oko ya ko regrete, mobali ya kende na ye.
Kato sali kondimela basala la vie. Keba na yo mama. Ona ni okomi lokola bango basi babunga nzela. Mandoko ya kole la fote na gemo si mama.
Mi bali ya tango yo, papo yko regrete. Soki ozu ya yo mo bali, yo ke la gaye mama.
Kato sali kondi me la basala la vi, keba na yo mama. Ola ni yo komi loko la bango, basi babu gandela. Mandoko ya kole la fote na gemo si mama.
Tika kolanda basho yo bali akankoba na nyoka e. Basi bali ya nyoka, mwae zalite.
Mato sali kondimela basala la vi, keba na yo mama. Ola ni okomi loko la bango, basi babunga zela. Si mandoko ya kole la foto lange mo si mama.
Aya makese.
Thank you.
Libala esini Motemba na pesa na yo na kabina nganzene Bozo bada sala na luti saboni kwa ipai na yo Confiance na pesa na yo baba o baki na mayo Kote na yo moko o mama
Nini na sali tempole no yo komba moto
Bozo bada yo moko o mama
Na kisi yo bomoto na nga o pesa nga kilo tempo nini yo
Kote na yo moko o mama
Ningo fasoni ningazene pisanga yo
Bozo bana yo moko o mama
Na bimisi yo na misabato ni mangaite ponini yo
Bote na yo moko o mama
Na moke na zwaka yango eko misanga boye imao
Bozo bana yo moko o mama
Nini na sali tempo lelo yo komba moto Moto na nga opesa nga kilote ponini yo
Bozo bana yo moko o mama
Ala kisaka bolingo fasoni ninga zene pisanga yo
Fote na yo moko o mama
Na bimisi yo na misabato ni mangaite ponini yo
Bozo bana yo moko o mama
Na mokina zwaka yango eko misa yo boye imao
Motoko pesa motemba imaoye akobwa kango nzambe Akomako kabola bolingo nandamo vama odivize mwache mwache
Basi esala kamotema soki baningi oteo Kaso emata kango mingyo mokono kokutana yona mbanda Moto na bimisi na miso bato wako miko samu isangai Tala na komiso nisoni nikolo bolingo adivize mwache mwache
Nakomako yenga yenga nzambe opasi ya bolingo
nzambe
Nakomako yenga yenga pamba kaini ya kumbelinga bolingo Motoko pesa motema imao ye akobwa kango nzambe Akomako kabona bolingo na nambo mama odivize mwache mwache
Basi esala kamotema soki baniki yoteo Kaso emata kango mingyo
mokono kokutana yona mbanda
Nakomakoenga
yenga nzambe opasi ya bolingo Nakomakoenga yenga pamba kaini ya kumbelinga bolingo Motoko pesa motema imao ye akobwa kango nzambe Akomako kabola bolingo na nango mama otivize mwanje mwanje
Nakomakoenga yenga nzambe
Nakomakoenga yenga
Nakomakoenga yenga pamba
Nakomakoenga yenga
Motona bimisi na miso bato wako miko samu isangai Yebana sini zoto pamba Bolingo divise mwache mwache
Nakomako yenga yenga nzambe opasi ya bolingo Nakomako yenga yenga pamba kaini ya kumbelinga bolingo Motoko pesa motema imao ye akobwa kango nzambe Akomako kabola bolingo na nama mama o divise mwache mwache
Nakomako yenga yenga nzambe
Nakomako yenga yenga
Nakomako yenga yenga pamba
Nakomako yenga yenga mama
Moto na bimisi na miso bato wako miko nyokolonga Bolingo divise mwache mwache
Nakomako yenga yenga nzambe opasi ya bolingo Nakomako yenga yenga pamba kaini ya kumbelinga bolingo Motoko pesa motema imao ye akobwa kango nzambe Akomako kabola bolingo na ndambo mama o divise mwache mwache
Tala komisoni soni na bimakali susu te nzambe Barabara ya leka na leka bala kisa kanga misapio Nikolo na yona kufeli bolingo na bimali susu te diye Bolingo divise mwache mwache
Nakomako yenga yenga nzambe opasi ya bolingo
nzambe
Nakomako yenga yenga pamba kaini ya kumbelinga bolingo Motoko pesa motema imao ye akobwa kango nzambe Nakomako kabola bolingo na ndambo mama o divise mwache mwache
Basi esala kamotema soki baningi yoteo Kaso emata kango mingyo mokolo kokuta na yo na banda moto na bimisi na miso bato wako miko samu isangai dana komi soni soni nikola boni kwa divise mwatie mwatie
na koma koyenga enga zambe opasi ya boringo
sito
na koma koyenga enga pamba kaini ya kumbeli na boringo moto kofesa mote mai mawe ya kopatango zambe na koma koka bola boringo na dambo mama o divise mwatie mwatie
na koma koyenga enga zambe
na koma koyenga enga Moto ko pesa motema imawe ya kubaka ngozi.
akoma kokabola bolingo na ndambo mama odivize mwate mwate
Ok, ok.
Love that song. That's Diatta Lokoki's song with Tout Puissant Ok Jazz of Franco. We are memorializing Franco 30 years after his passing today. Actually, it was yesterday, but we're doing it today because that's when the show is on. That's one of my favorite songs from them. I love that song. It's called Bolingo Ya Morti Morti, or Love is Gone, Love is Over, from an LP called En Colère. Great album from him. We're going to play some music now from Jean Poy and the orchestra Saka Yonsa Dembole Tambwe. We're going to hear a song called Mirabondo, Parts 1 and 2.
Na colingate, chérie, na
mona bwane ya boye na komi loko la mbongeo masuwa na kati ya ebale kana boya kabina kai etara na balance na weta meo kana we bina kai komina kanti na boya kama bali ya nika kai mwatewi mwate na mama bono kondi ya kai na kabi mama kolo nini ye papa kai na we na we na we na kolu kato Lukato papa bongo na nga eko tambola chéri na komi loko na mbongeo basu wana kati ya ebale kana boya kabina kai etala na balance na weta meo kana we bina nga eko mina nanche na boya kama mali ya nika kai mwatewi mwate na mama Tiendo wana ezali deba debordema na kolingate milolo otaranga ba debordema na kolingate chéri na mona bwale ya boye na komilo kola mbongeo masuwa na kati ya ebale kana boya kabina Trop
kobo ye pe molimo nanga na yeso ba o ya kolina pe kolula nunu yo bijou trésor de mon cœur na motema yo ne bolingo motema pe o senga o batela na lingi ngala lingi nono
Thank you.
Right, the last track was L'Empereur Bakuba of Pepe Calais on an album put out by Verkis on his Editions Veve International label back in 1984. The name of the LP is La Belle Étoile. The Pretty Star, and we heard the song called Nuno Tresort off of that one. Before that, Joan Poi and the orchestra Saka Yonso de Mbole Tambwe, the song Mer Bondo, parts 1 and 2 from a 2011 released CD on the Ingo Yarto label called Sherry Kazadi. And let's see, what have I got up for you here? How about a PS, public service announcement? Richmond Food Not Bombs helps those in need of a meal aimed at ending poverty and war. Food Not Bombs is an international organization providing free vegan and vegetarian meals. Those interested in volunteering can contact Richmond Food Not Bombs on Facebook or simply show up at Create Space RVA. That's at 607 Wickham Street in Northside any Sunday at noon. Meals are served Sunday at 4 p.m. in Abner Clay Park, at the corner of Brook Road and West Clay Street. Food, not bombs. Food is a right, not a privilege. And you're listening to WRIR-LP 97.3 FM Richmond and Ambiance Congo, coming to you every other Sunday. My name is David, also known as DJ Dowdy. Seem to have worked out a few of the bugs that we had at the beginning of the program, but I hope you've been enjoying the show so far. The number here is area code 804-649-9737. If you have a request or comment, go to the web at WRIR.org and see the track list. All right, and find the mouse. I'll play a something.
Bonjour, I'm DJ Zeke of Francosonic, WRIR's French music show, airing Sundays 9 to 11 p.m. Join me, s'il vous plaît, for the only show on WRIR where you can hear everything from French pop and hip hop to Haitian compa to African Zouglou. Musique magnifique from every realm of the French-speaking world. Francosonic, Sundays, 9 to 11 p.m. on WRIR.
Right, after Ambiance Congo comes the Motherland Influence, then If Music Could Talk, and then Francosonic. Stay tuned for great programming here on WRIR tonight. All right, let's go hear a live track from King Kester Emenea and Victoria Leas on Live in Japan. Came out in 1990s. This is a 1993, actually. We're going to hear their version of Zinzi.
Belé a Baza, baza, kayo. Tano pene lokola na kwasa na senga na ba musiki ba memela yo kwasa kawa ya monzeba awa na baby mabisi siye yenga na ma
kadita
Résita ma vie, Oyo ya sentiment.
Ange Junana,
la saleté de mémoire, la saleté de mémoire, Nina Dimito, la voilà.
Oligo yanga na yo papa.
Akenana ya pousela, lobi akoso ma tutuye.
Zela kanga ina koya.
Thanks for listening to Ambiance Congo today. That last song was Junu Janana, the song Congolais from the LP Africans.